ShankySupplier.com.
Ayo, 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 Big Nation.
I'm the Saba Pro.
Ayo, what's papi?
Babako!
Manga, good.
Manga on the mix. Manga on the mix.
Inani umaro, chogu yanku, kauntoka, chafu yanku, manyos na chafuzi, chogu yanku, kaniacha, chafu yanku, inani umaro, chogu yanku, kauntoka, chogu yanku, manyos kiba, chogu yanku, kaniacha, bofu yanku. So you got the money to not go ranko. Oh mama the money to not go ranko. Oh dada the money to not go ranko. Oh papa the money to not go ranko. Oh mama go ranko. Go ranko. Money ranko. Damu ranko. Go ranko. Go ranko. Money ranko. Damu ranko. Wanaume watatu tu kwenye familia, makwila machopa tofiungwa familia. Ila ila imola kaga dunia, bado kijana ndoifo katangulia. Wanaume watatu tu kwenye familia, makwila machopa tofiungwa familia. Ila ila imola kaga dunia, bado kijana ndoifo katangulia. Ona manga mesina la kusema, wake mwenye kiane mteka mua.
Ila ila imola,
mesina la kusema, wake mwenye kiane mteka mua.
Ila ila imola, mesina la
kusema, wake mwenye kiane mteka mua.
Ila ila imola,
mesina la kusema, wake mwenye kiane mteka mua. Macho kao wajusi kapata mtoto jusi, sasa kaondoka macho kama mapusi. Ila ni umaro mwanae bado mdogo, hata mkewe kamwacha mjane mdogo. Sina la kusema ndo hivyo kashaenda, Mwenyezi Mungu tayari kashampenda. Macho kao wajusi kapata mtoto jusi, sasa kaondoka waoni kama mapusi. Ila ni umaro mwanae bado mdogo, hata mkewe kamwacha mjane mdogo. Sina la kusema ndo hivyo kashaenda, Mwenyezi Mungu tayari kashampenda. Twende. Mimi sina la kusema, kwake Mwenyezi anamtaka mwe.
Ila ila imo,
mimi sina la kusema, kwake Mwenyezi anamtaka chabwe.
Ila ila imo,
mimi sina la kusema, kwake Mwenyezi anamtaka mwe.
Ila ila imo,
mimi sina la kusema, kwake Mwenyezi anamtaka chabwe.
IP machida katakulia, sisi bure china ya kaya dunia. Chimwani Paulo tumefika tupoa.
I think so la Foxy, I think it's good, I think Maugrado, I think Vibo, I think Yehudi, Bonnie Sopa, I think Iposa, I think Dogo Panya, I think Silayasa, Kiva Usuni Apo, I think I'm Flay. Alaipi wa malipuwa majosi yako mitutu wa kiba.
Inani umaro togo yanku kaontoka, chafu yanku majosi na chafuzi. Togo yanku kaniacha chafu yanku. Inani umaro togo yanku kaontoka, togo yanku majosi kiba. Togo yanku kaniacha wapu yanku.
Anaipiga busi juu hapo, familia sakunye. Anaipima ba, anaipima denke madeus, anaipicha mkimdori achole kibaba hapo. Anaipiwa kusoma, anaipiwa kusoma.